yamde jeddi silmaji chapantati mopti to leydi Mali yamde jene silmaji chapantati pari odo sa woni wakkati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji meden di handen altinere handen yo nyalande adnarndu hertanande yimbe faloyibe e tobbere nde hikka bi adama do tawa fuf wakkati fuf ana hani hebude e denagu e kabaruji di en kedato goto e faloyibe to leydi Burkina Faso altinere handen dedu sarta horjoli di Ukraine Volodymyr Zelensky en naftoro ande kesede sefo yeso dentale da Afrika ngol wonata goo gilla fitnaidi puddi hakkunde leydi makondi e Russie to leydi France jabuji subangoji depte leydi ndi do woni jalto didobol alan kengen andama hankina fayto tawi dentangal horjoli leydi ndi ardi e kewal depte en fedde fay wotre hebali kanyun tan ko tawete hono kanyun tan heba kaw ko tawete kanyun tan ana wawi dawrande e Lady France handen yo altinere nogay lewru jeego bordu e hitan udinaaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jamma non nanirdo joni ni handen yo nyalande adnar ndu hertanande yinbe faloyibe e tobbere hojane en hikande du woni bi adama kala hen do tawa e wakkati fof ana hani hibude e denagu hikka woni dubi nogay didi ko den nyalande ana teddina eley adnar ndu eley alhali den nyalande en jahanna Burkina Faso hertanade ngalure bobo julaso ton yaya dembo tambura mo RFI fulfulde yewtidi e bi Niger paloyido bobo gilla ko foti e dubi tati kerden jan tornde
misi de maunde bobo gilaso buguuji mo inade e mana nokku yimbe dogube gure mun en rafirenaagu de wari hodi bobo gilaso dakkon don gorko mawdo ma dubi ko buri kepande geddi na joodi le ililal ona tiigi e jungo makko tasbiyon onoro ko yimbe wellatobe hala hoya o neddo tampudo hikka wodi dubi tati ko o gorko mawdo na anditire addu bayelo dikko duuri Niger
la tokke amaw wala hunde fu wawa golli di kongal na garbinan ko nyama
waftu gon billade ne tawa don
to ka fu hokata walli tanen fay hunde na ko min doki min keddum ana hono go hokkan ana hokkan dum do wala ana hokkan hirade ka so gongal fu jungo alla hiya
addu baylo dikko yi yasi walata dun sabeni o rafi kellam
duru makani hono ko wadi nyala sappo yode jon nokki am juutan kuti fet
tidere mo mamuni dun haday gorko mawdo on yettudo lamdo
yettore alla da be soni a wala o bala o hokkata ki ko nyama so haba ka tan dun non yettore alla
hande addu baylo dikko yi heddaraki fa neddo goto
ana min elegal dande am
dun wadi do onoro ko balla
min ka ko min nyama ni ko
yaya demba tambura bobo gilaso RFI
to leydi Mali ton fitnaaji fewde civil en an jokki e leydi ndi asuwere jabbine nde nyakata civil en nan noga yon warabe e le gure seraji gawo funang leydi ndi pelle jihadi en kobe chappa fedendo sabade go wargo jantore Abdoulaye Diallo
ko kuliyan ko be yani dow en civilbe wonube ko uri ko nge gallure an shawaji ko wodani hayseda diwal gawo ko dum andini goto e ardibe policibe gal diwal mo jabani fenyinde inde mum feondo do sien tugnima e goto e ardibe gal diwal ko kul huli chagal de fiende wi hewbe hodube an shawaji dogi fattoyike gure wonde kasiraji diwangal e siftinde gawo ko nokku mo ganduda kuliyan ko ne duudi ko wadata janguuji mabbe gila hitande ujunaaji didi e nogay e didi chagal de gomuji kuliyan ko be yanuno e dow bamako la morgo leydi ndi e hitande ujunaaji didi e sapo e jow e den nokkure no teske akadi rafinde naku e duudubi yawtidi tentini gawo e menaka ka funange e kerol hakkunde mabbe e Niger humpiti ko lado kubal fedde leden dentude Antonio Guterres e der cintolla
fahan to leydi Mali alane kengen konunke goto minisma do woni be fedde mon adnarno oni to leydi Mali warama esraji ngalure kidal ne ngalure sahal na biyan rewaleydi Mali dum wadi cagalde mobel mabbe yabbi bombore tufane sande be tawa e yiltaru o wallude denagu o konunke e leydi Guinée woni ko jeya warjo minisma el gazimu wanna kanko mo holli sunare mako mo do aniki du hono koreji o konunke leydi Guinée e barado fahan ton to leydi Mali hakkunde nder leydi ndi immaade asawere yottaade alan piende ngadama fewde e gure kewde hakkunder leydi ndi hertanade e leydi walla bankasa dum woni wuro Dial Sagou e wuro Ségué tafan hisa timmuka e no foti wara na e no foti barmi walla fu tafan ko laamu leydi Mali sefi hen to leydi Guinée-Bissau ton caggal nde dum haala be puddi do natude le leydi ndi altinere hande na konun ko be sedi yawo puddata golle e leydi Guinée-Bissau be konun ko be temede jeegom e chapantaton e go'o ngoni wonobe e leydi leydi wallude denago nuile laamu nebol be konun ko be yemirama caggal nde samminere laamu wofa e puddode lewru dido bordo e nde hitande to leydi Kenya ton handen leede funnange Afrique anakaani joodade e batu Nairobi lamor leydi ndi e do kabaru denago funnange e leydi Congo Kinshasa e nde yontere o hore yu Kenya wuro Kenyatta kanko mo noddi mo tewti du leede funnange Afrique ndenta nelda konun ko be to leydi Congo fam balla denago e ondon sa Congo woliti ana jabi garol ben konun ko be jonnon jabata Rwanda konun ko modum tawe hen tawene e leydi Rwanda ana jeya e nde fedde de leede funnange nge Afrika dum fof an holla mette mawde godude hakkune Congo Kinshasa e leydi Rwanda e Odosa altiner hande de horejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky an haani naftorade ande kessede moy yewtida e horebe dental leydi Afrika ngul wonata go'o ko moy yewtidita e ngal dental gillama woni horejo Ukraine nde yewtere du anni wada caggal hono jonte tan ko Macky Sall horejo leydi Senegal ardiru du dental leydi Afrika yano o leydi Russie jantore lobbo labajo
gille ko buri lebbi didi tiagal ne mo jokkondiri e telephone e honorojo makko Macky Sall kanko Volodymyr Zelensky o hollino anniya makko woni haldude e dental leydi Afrique haltini hande de Zelensky ma yettin anniya mum ma haldu haltini hande de e visio conference e wakil leydi Afrique wonbe to nyibirde fedde de to Ethiopie holko anniyi haldude e mabbe so andede kono ko labi ko woni ma o eto hebde jinganobe walli mbiyen waldibe e dental leydi Afrique tiagal ne leydi Afrique kewde calino wotude yo risi darnu golle to fedde mawde adunaaru ndu kono hebde jinganobe Afrique de webata de wonno ne basi o fuddi hakkunde Ukraine e Russie denta leydi Afrique weltanoka e le nyamne nyamago walli mbiyen burnere woduno ngo hakkunde balebe be e wadebe be walli bibbe Afrique nabe be e ube leydi godde to Ukraine ko wana dum ko ko yowiti e ngure e nyolu engrais bidi ka tonto Ukraine Macky Sall horejo dental leydi Afrique ngal horejo dental leydi Afrique namdinoma Volodymyr Zelensky de ittata bomboje tufade to sengorde laade Odessa bele de mbaw biltede Afrique nabe kebe ngure kono kanko Volodymyr Zelensky o jabano nde wonno o muhuli risinabe be natira mayo noddetengo mer noir
to leydi France ton jabuji arandeji e jaltol dido bol subuguji depte en alan kengen ndokkama jam hankine le majum fedde horjo leydi ndi hebali kaw timmodo ko tabete fedde makone tan ana wawi dawrande leydi France jantore Cherno Moussaba
jaltudi arani di subuguji holli wonde ni pesa kawtital pelle politique onyorde kanano hebi julle temedere chapande nay e jenay ensemble fedde wonde galamunden hebi julle temedidi de nogay e nay rassemblement national hebi julle chapande jetati e jenay e les républicains hebi julle chapande jeddi e jetati di jaltudi hinadi Emmanuel Macron e yimbe makko habbino bay fedde wonde galamunden hebali julle temedidi e chapande jetati e jenay de be falano hendagol den ngam hebugol ko be wi'ata majorité absolue nder di duubi joyi aroji sari amo laamu ngu hunoto wote kasudu sardiyan ko wo ko bebe yewtida e député be lundi be laamu ngum ben ha be faamondira disubu nguji wonay kadi sabu fodlagol jagorbe e nabidaabe Emmanuel Macron tawbe fecciali ka wote sardiyan ko dun ko wano Christophe Castaner Richard Ferrand horejo kiddo sardiyan ko be ben Brigitte Bourguignon jagordo halfinado cellangal e Justine Benen holado kubal kasengo nanu ni pes wawali wadu gol Jean-Luc Mélenchon horejo jagordo kono fedde makkone la France insoumise woni fedde aranere lundi be ka assemblée ka rassemblement national fedde de Marine Le Pen ardi sardiyan ko be mabbe be dikke dudugol si indirama e di dubi fejjudi Thierno Moussaba Paris RFI
to leydi Colombie ton do subugo ngadi alana kengen jaltol didobol subade horjo leydi jabujidi kwaliti kanko biyetado Gustavo Petro woni kemdo kaw hankasande kaw mako selinde kanko woni hono horjo ni leydi certain tagal do mo sefi mo bami adi walude wogeltere e jogola la mo leydi Colombie e wi makko du hono holarne mo subirade abada mo jambata ko